official music icon.
Yeah, official music. Got us. Ya no me se. Shit. Yo. Bana bose mwingi se kubane, bibiana byose ingira kubane, muziki gwa kolele se kubane, dal dem se, ya se, bibiana byose sembeze no, kengana byatula usembeze no, fenga kuri na byonye sembeze no, bikobale igal dem se, simba simbe simbira kubane, vivya mwana bose simbeza kubane, yes sembera kubane, sembera kubane. Ya no me se, daru dem se, se mbera kubane, ngana kuba uri, se mbera kubane, se, show, se, se mbera, se mbera, ye se mbera, ngana kuba ne suri, ngana kuba kunia iwe suri, ngana kuba nina we kumpi wose, ngana kukwiko na kumiko, ne kubira iwe vye suri, na mukama vye sa kuwa kakutunda kuwa usawe, daru se, yeah, daru dem se, iwe sembe sembera kubone sembana kubone iwe sembera semone. Yeah, donde kwa girl dem se, why I say you know me se. Girl dem se sembera kubone sembera kubone sembera kubone iwe. Yeah, iwe geza ko official music kaleru no body news entertainment show. Yes sembera show.
It's